sama ni mimi kipo madrasa watu wa kwenda kuleta ngine tena kwa
Thank you. I Thank you.